Studio Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde bidem alkam sare nay lewru juin 2026. Sakrab to gondum hedade hejuj amen ile lende mangal modum makajjon on fu min chalminom sanne. Hanka sen ka dunugol motongaji mawdi ne ngalluje mawde bama leledi amen di ka hada ma fatimmi. Odo dabere ka bama ma yalla rafindena gondo leledi amen di o kana haba de hebene jogolan. Yala de kertana de science leledi amen di golleji modum do timmi bama ko do alkam sare hande joda halaji di sembe modum fu naureke bangal hono yimbe sawrirte fay to kura meji kany e demal e ko nande mudum sakira dun sembe kabaruji de min joganom kikede hande bismillah modom e helade min dunugol motongaji mawdi tiagal ngalluje mawde leledi malindi ka ko hada odo anya ka bamama alal bare tati lewru juin 2026 urto bato ngaddo ministre dem fana makko ha yo fa wawde daranade denago yimbe fa kany yotto e kulle entreji dibe jogi kany habure do fewde e rafi denago o kany e terrorisme gondo leledi amindi e mangal mudum fu fa kima famtare kede mawdo samaseko
kado anya ministre mangal pade en mo saria mo hakter lamu mo denagu e protection civile e kanyam mo transport bultam video bangal imadraj lam o muntande hore kala ko woni hotagul jam e dejere du tati lini fuf anya ka hadal fi yawar mutuji mudidi du tati lini fuf kay buru fuf le kiriduji di suni di jalti le ngalduje mawde de yawraj majji na hada hono bamako lamorde raison ngaji di lamorde serbi ngaji di e kany lamorde arrondissement ngaji di kano dido mutuji mudidi lolodi 25 cm cube e ko fawdo mudum ne bawi hinade yawraji mabbe le ngalduje mawde de fasu tawi kadjaw lamu ngodo ton on haddi yawraji majji tan don dubi kewdi hande gube joon e kaborde gondi len ko jowaji leedi malindi nanotoro sanne ido mutuji mawdidi wodde hipnguji nabude kaborde madun hinade yawraji mabbe hakkunde nukuji tudidi yahede mobulaji
procureur tribunal grand instance lamu segu holiti mette mudum sanne fewde ele communiqué got jaltinaado go o lewru juin 2026 fewde e imadaraji yogaji de yimbel yogabe wondi wadde e les régions mo o ko nari bangal sotugol essence odo procureur ka holiti wiide ana narda choto choro essence so sota fayto gérant en station ngaydi di tinno on fu wudito e dido golleji so wom ngadobe golleji di yarata e sariadu tinno wudito dum no yawiri sabi holiti do wiide neddo fu mo jaba e hala mako kaka ana jaba jukkoje ana way bamede so tongede mudum joom ana way na uddere kaso dubi tati nadu ana way yonnede million ngaji temdere CFA nyalade kertanade science ngaddo nokko noddirta université des sciences des techniques et des technologies bamako to ka golleji mudum timmi alkamsare hande bamako do le balde tati de yimbe andanbe kabaruji bilide science hawrti le yurdi le tatiji fule le amendi kany en ka hawrti bamako do fa mijo edo dati mbawdi jokkedle nyalomo hande o yella science kany ka na wayi nawtirede fa leedi amendi heba yerwude golleji di sembe mudum ka fu halaji di ka sembe mudum fu nawre ke bangal hono watte yella chafaji de kana heba non huncenede hore leledi amende fayeto kurameji kanye e demal ko enande mudum kanko professeur Mahamadou Diakité kanye woni directeur université de sciences et techniques et technologie de Bamako wonko wi fati yatara kede modou sama seku
c'est l'objectif principal
d'abord fanda modo andon e tofon andide leledi mali wiide be jogi secrétaire andebe golle mudum dongal science et ande kesse minen guli dobe dun lato sababu mi andondira mi matondira kumpa golleji kala so tagal leedi so ga en leedi ndi kay tay ko wiide gor fufu bangere ni golle mudum dan andoton wiide do kay hala science tan meme dongal cellal mi mi hala ni wuji yogaji rabotodi hono deng sizukonya madun ubala peral o fuf mi mi halati ala goddo di mari wakar jodo dum ni kabaru kura den no min jewti du hono no torali sanne mo jiraji nange o le mali
du mali
lycée Joba Jara anele lamu kulikoro to alal bare tati lewru juin do ka kawrtal njoyobo kunchano hore fina tawale on do nokku ka golleji mudum fuddittum ardo academy nokku o kanyum ardino dido golleji le hejo mako le hejoji garoji fa wadale on do nokku ka ana bumi kany ko on nande mudum
Sijo Tamani mo Fondation Irondel do Mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
imuji kertanadi defule leede amende mangal mudum futtimi alalbare 3 lewru juin le don kenyam so imuji de kanyugo haybe wadde no wodirle leende mangal mudum fu andinde on tan wiide imotobe hewbe kanyu en ka koyde mum heba ka tawede dido imuji do woni ko tayiki horebe ko moni be kabaruji bilide e jande Musa Male Sissoko wonko hebani en do majum kede modu samasiko
to masatun lilla musigu temdo chapan injego mo injeto imotobe do unyero chapan injoyo inde de kiba fe hinadi imujidi e wi ardibe kapungaji dido nukujidi de kapo holti wide do rafi imugulgul ko bul hewde yu santringaji kolongu munempe bugu e ginabe yade le ngalure masina imotobe wobbe dun ndiyaka le santringaji e wi kap bankas do unyero temere tato chapan injeto injego mo imotobe bindabe temdere enoyo notaki e wi dibebe to nyoro mango police abe nangi janginobe didon hornibe wadde nguyka kanon imbuji di ngadama no feewi to kay gawo sigasu kajulo e mutti e wi ardibe jandeji di
sakrabe do mi kaddata e kabaruji amen ni kikede hande mi jootum sanne hedaade mi